sagale america ti sagale na america sambata fi dilbata galgala ke sa sati da makulakka jalkabe hanga sati saditti meter bandi diddami lama diddami shani soddomi to kurratti saganta afan romo satellite ratti tamsasu kanarra amma jalkaba akamultan ordoto da sagale america saganta afan romo saganta ke nyarra gaba sale fi kopile torban darbe kana tamsasaman kesa filanne irra devini isin dagesi suda fi kinde fameda kan sin kesu mai su an bafka du morodati amma tumura saganta ke nyatti akan wajinin tuttani suna fera kopi ke nyasa dalkawati dabar dabanni badasa maka kacalu hunde sati ne hunde fame ifatti oji sajal kawege torban kana sirna finfinne ke satti kopi seni artistota yokan wallistota fi ogesawan hoji muzika ratir matan ke sa filachu dani badasa isa kan jalkaba ken neje sahaidam to sirna badasa ti fi yadannu hacalu wardofu dani gabasa kin desi takabdi
foundationin hacalu ndesa erga unde fami wagato ko ta unkan himame turti wagato ko tinis badasa hacalu ndesa ukan hacalu ndesa award jiram qabate behera badasni kun arti ke sa dame muzika ratti ye fachu dan sirbacima barakana walalofi wantota welu to ko welu taisan iraf dubarto tan dorgom sise badase jira foundationin kun wellistor hanga fotta anifi qabso oromo ke settis ogumma sanitin gumacha taisa turanif badasa adda kinne fi jiram artist dari wadajo artist haloda wefi ibrahim adam badafamtota adda turan dr kabaja artist ali birra badasa umri gutu badafame jira foundation ikanan foundation hacalu ndesa badasa hacalu ndesa tin namota artidan alajravis bekam tikenne fijra badasa hacalu ndesa tin dame sadin dorgome kam badasa sadimo ati artist yosangetu gamachu addan qabajechun ipsejram
ajems bar jattabbi geji wa jattabbi dapatonni sene kabeisa akanata an dapanni hacalu ndesa ra badasa kanargachu hoci dan gammace bayu a calu kabatte fisitu iga gafan isa dabiti wadano figaleda amalle dandi sanarrenjira kanafimo a calun kufe jabatu tu binanja dewanna tfakka de mala sanaga batte rajachu
artist sisai asaffa mo walalo welu daf barre fame kambarakana mo achu dan bada fame jiram
ani kanai tinji fadde walalo ma barakana tirwatti award ya calun desa halifa kana mo ko tiche garu ate kana kesa dabun ko bayi gaddan daga sa hayyuman sa garamman sa welu dauli ate wajine ni yote si bekum set rabaratta ayumma heddu ragarta alumma le ragarta oromona cena una kaun ne da be oromona
foundationin hacalu ndesa imal hacalu egal egal mangawdaf mullata kan qabu dargaggota dame muzika tin jiran heddu omishufi jajjabe suf kan jettemo welisto ta shamarani kesa sirbacima barakana welisu dan kan moatte artist koket asafatim
nanitin badasa kan argadde matadwen sa sirbu bota kan jeruda badasa kan argachu ko gamachu kudda sunat tidagam kana jede kana nimsun dandeñi innis wanti nani kubachu dandeñi awardin wanta kana kubbe sekun jechuda aka ani gana injal kam wanta kan jal kam ni gana nama lafadu fa takka jede nama jal kabajuru aka suma simoyi warra aka koti lafadu fa ju kana aka jabanne kan nugode awardi kan
badasni hacalu hundesa barakan sirbota afar romotin egale fundret sadarka afrika ti guddisudaf kayo hacalu galmangawudaf hojin egale mira kanjudan walit qabdun bordi foundationi hacalu hundesa fi hati warra hacalu hundesa addifantu damso kan egale mekanmo ittifufsi sudaf deggar ummato oromo barban najdan jirum
hundi keya kayo ti mudafasi atagalman dilu mayan hundi keya tsitsi ugam goni atagojani
Dan wareegamuu waggaa lammaffaa artist Haacaaluu Hundeessaa waliin wal qabatee lammii biyya Hindii kan ta'an Piroofeesar Gargaaraa Barnoota Faayinaansii Yuunivarsiitii Amboo Dr. Raabii Kaantii Kamaarlaa wallee afaan Oromoo haqa Haacaaluu jedhu yaadannoo weellisaa Haacaaluu Hundeessaaf weellisuu isaanii ibsanii jiru. Yaadannoo wareegamuu waggaa lammaffaa artist Haacaaluu Hundeessaatiif sirna dungoo ibsuutiin raawwatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahay Daamxoo Finfinneerra.
Seenaa gadaa Oromoo keessatti wiirtuuwwan odaa shantu beekamuu jedhu beektonni isaan keessaa tokko odaa roobaati. Godina Baalee keessatti argama. Odaa roobaa wiirtuuwwan odaa dagataman keessaa tokko akka ta'e namoonni ni dubbatu. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Galmoo Daawitii abbootii gadaa fi hanga'oota mootummaa naannoo asoosiisee gabaasa qopheessatu jira. Itti aansinee kan isiniif dhiyeessinu isa Meeca Kasaa.
Kun odaa shanan Oromoo gurguddoo jedhaman keessaa takka akka ta'e odaa roobaati. Seenaa odaa kanaa yeroo dheeraaf qorataa akka ture ogeessi aadaa fi seenaa waajjira aadaa fi tuurizimii Baalee Bahaa Abdul Kariim Abdii Roobaa akkas jedha.
Walumaa galatti odaa roobaa jechuun Oromoon odaalee gurguddaa shan qabu. Odaa roobaa, odaa bultum, odaa nabee, odaa bisilii fi odaa bulluqee. Odaalee shanan Oromoon qabdu keessaa hangafni odaalee shananii odaa bultum. Odaan roobaa qottisuu odaa shananiiti. Hangafummaa murtiin argate gaafa sirni qoraa murtii Oromiyaa fiixee irra ture jaarraa 16ffaa irraa kaasee Wagadaa Walaabuu Jiloo irraa kaasee gaafa gara fiixee irraa gara wiirtuutti fidatu murtii waliigalaa bakka kanatti muratee seera itti waliigalaa asitti tumatee Oromoon godhe jechuudha. Odaan roobaa kun odaa uummataa Arsii ituu humbannaa macca tuulama gujii boorrana karrayyuu. Hundaa fi wanni isa adda godhu odaa Oromoo hundaati. Odaa sirni qoraa murtii Oromiyaa yeroo fiixee irra ture itti muratee Oromoon miiloo jalqabaa asitti dhaabbattee keeyyatoota Oromoon ittiin bulaa turte keessaa keeyyatoota 1777 asitti tumame keessaa keeyyata 1759 odama roobatti ittee mudhii cite. Odaa roobatti itee mudhii citee keeyyata 265 odaa bultum Harargee Leetatti itee mudhii citee keeyyanni 3 gaaddisan dha'ini jedhu.
Yeroo sanas jedha Abdul Kariim sirni barreeffamaa waan hin jirree fi hayyuu yeroo sii seerota kana cufa afaanin labsanii jedha.
Naannoo kanatti warri seera san bal'ise seerri kan labsame halkan sa'a 8 sirni barreeffamaan turre nama badoo balla'u jedhamuun ture. Hayyuu badoo balla'u jedhamuun naannoo kana ol bahee halkan sa'a 8 erga shimbirti xiixa dhiiste erga ijoollee irratti Oromoon baariin tuburranaa wal ga'ee dhageeffatee sirni barreeffamaan turree marruu sammuu qabatee galee erga sirraa kaasee sirni gadaa akka babal'atu ta'ee jechuudha. Warroonni sirna kana erga babal'atellee sirni kun akka hin banne yeroo sanitti haalli wayitaa ammaat sirna gadaa dikettiin galadhaa yeroo itti eeggadhaa ilma itti guddifadhaa jettee walii dhaamte. Dikettiin galadhaa jechuun maanguddoo bira namuun tuqu hin ajjeesu miidhu yeroo itti eeggadhaa jechuun yeroon gadaan dhufu ilma itti guddisaa jechuun dhaloonni ijaarsa jalatti akka guddatu kana keettee gaaf biraa deemtu keessattuu warri akka makkoo bilii maccarraa warri akka kongoraa waabee warri akka suufaa gorfee naanii waaree harraan qookaakkoo gujiifaarraa warra akka bidirdhoqqee osiin bisillee maccaaf tuulamarraa warra akka makkoo biliiti akka kongoraa waabee maliyyuu waaree faan warra seera kana biyya kana keessatti akka babal'atee sirni gadaa addunyaa nama sirna dimokiraasii ittiin bulu jirtu kun akka inni babal'atee biyya kana keessa wal ga'u warri godhe hayyoota kanaa jechuudha.
Dargaggoo Abdul Kariim seerota asitti tumaman keessaa yoo maqaa dha'u inni jalqabaa seera qoraa murtii kan walitti dhufeenya hawaasaa fi naannoo irratti tumame seera gooroo akkasumas seerri booroo kan aadaa fi duudhaa ilaalu warroota gurguddoodha jechaa nime. Haa ta'u malee odaan roobaa amma akka ganamaa isaatti hin jiru. Dargaggoo Abdul Kariimis qubata cibraa odaa kanaa dabalatee bakki bal'aan daangaa odichaa sarbamee jira jedhe. Silaa galma abbootii gadaa ijaaruuf kadhagaan bu'uuraa kaa'ames duubatti hafu abbaa gadaa odaa roobaa Aliyyii Mahammad Suuriis himanii jiran.
Fajilaa fi akka ati agartetti waggoo ilaalu odaa san dhiyaan darbaa hiddii 15 jedhamte Oromoo gaafa san mitiriin hin jiru. Hiddii darbatan hiddii 15 darbanii asiin achitti asillee 15 darbanii lafti isaatuun lafa homaa ittiin dalagamu lafa jilaa turte. Kanaafuu waggoota baay'ee kanaan hormaanni namaa guddachuudhaan namni lafa biraa dhabuudhaan lafa isaa jala qotee amma yoo ta'u agarte baay'ee miidhamee jira. Kanaafuu mootummaa fi ini jo adat dalil kafan najis lah warro tak istajalat tiap misoma dalam sen akak isani khasa kita ni filur lah khasan, egan mau galmi dudan toko galmi afu udaroba akak cipti jaram, mautum mang kanan dura bara era rafi agab ura kete suni sila wajan eti namu man sosob namu man obsisi sufakan namu man ni kuda najis lah, karena famu amu wagot afran asdi mukarat tu gudino tasadi ni fi. Magala batu le mari aci sudan hawas oromo balda kabiye juru kabiye ala mari aci sudan galmi kurak ke ijaram to kofa galmi guddan magala gidirati galmi guddan amalle bakuma jilata dit akka ijaram hawi gudda kabna
obbo abdul jalil anwar hussein oge sami so maada wajira ada fi tourismi bale bahati Ijar segal magidu gal odaro bayi lalcisun duran satati yokan design ini sa rakko kabacchi mani amma university madda walabu walintaun lafako pai hojit sena mubjira ajaran di masarba madanga oda kanai lalcisun isi
kasa yokan benya kudura kudura nanu sani akka makabu ufi kabiye sani raka kasan zatu wali galamira hata uti balan yokanamo gaga insi adajilabat Tahi ya lami kodamu hinjuru Atau uti kabiye Indi sungkau kabawan te Isasan uti Maridan Abu uti gadawal jintaun Wani ti dem nijera Isas dabalatanamo biro ala turzimi Romeo jin Wantoni Hujata majuru Benyana kakafalamu Projektin Sunjal kawin hinjuru Abu uti Lumfa nano sani kabiye nyakaban Akkara kanif Swachin wanti hojjeta majuru jira jechuudha.
David Tanu kennan gabaas sagale Amerikaaf galmu daawit Finfinnee irraa.
Yeroo amma oladeemtonni Oromoo sammuu yookiin dandeettii adda addaa qabanii bakka adda addaatti mul'achaa jiru. Isaan abdii boriiti. Saba isaaniitiif, biyya isaaniitiif akkasumas immoo dhala namaatiif warreen guca ta'an. Dargaggoo Fayyisaa Tafarii isaan keessaa tokko formulaa herreegaa yookiin isa aptimeetik siikwensii jedhamu irratti waan adda hojjatee fudhatama argateera. Waa'ee isaa irratti Naakoor Malkaa Amboorraa waan nutti himu qaba. Fayyisaa Tafarii eenyu maal hojjate?
Faisan dalam tekan budaya sekolah dan orang guru lelaga, anak jemma gennati, ganda badia tu kok kisah tiap mutau, kuta segala far raja lekabe, budina soalit a, gar anak bak kuti be ufudan, mana wasilisa obu mizanu ke beda tauran, bernotai satu ufud bata, baratan wajah kuda segali, faisan bernotai rega kuta kuda lama fa, bukunna tu kufar rit, kanergamu, bernotai arithmetic sequence, jadi mewah mujul kabeh, formula isa foyi suru bata.
Kalau jawabatin, amal Bisu kesetiaan kemudian kerajaan bagi subjek dan akan jero kawakinya teron sini kasu. Bernota anak chemistry kawakinya table predikokan kapati predikikan jero elementota ibuol kan kaban. Karena ala selpatin makale wanggara-gara moga syuting kawacuti bekamna. Alamur fakatum bernota majisi yokan herrega kan kuta kuda lampa yo aritmetik sequence jala. Ida amal kosa naturali murtan kala kosa murtai framani akan tinar kecuran dengan kan jero. Gawij formula tin wanna fagate fak mamaloko karagawa batin kamtim ragawdanda wanna jerutin formula kredit gochu dandeera garagarumma inni qabun nijal kawabijon kuma kana dursini kasu jale garagarumma yeroti yechu
garagarumma yero yemu jedam
formula inni kana dura barnota rega kana kesa arithmetic sequence the sum of all terms kan jerukun kamratan cimati tokko daqiqa saditin ragawdanda gidugale satin jechu da takalatin garukan fesatore mitilmo Baratan kilogram pun dari kata kotor sini rutin beragukan dan dalgaj. Baratan hama berkata, walau kenisternya kami timbik beragukan dan juga zero by save gue curan dah, kan kusah curan dah aja cuci.
Tiapan nanti bernote negatif kenny tu anggami.
Aisyah nega bernota regapi tiapan aku dah kanan kenu dah. Selerkata kupaan rumsa elementary kan primary school year om beratule bernota rega. Kan jalan tu tiapan aku dah. Seral kali baru nota kau kisah tangan kena pun. Kapilnya ni kabu. Walaupun World Cup sih, sahaja tu one berobat ki kapten harga ko bayar kara aja tu.
Why formula harga jual kau sih kasna? Memal fakta semua tu nongki kan andra.
Mungkin nongko kan andra harga sih. Alkata ni tu. Jiran one nota kau kuadu kara gababa shortly easily understandably kante halasar padina kampina kan kawachulandoda falakana dawture jelkoma kase necheridan yechu kanada bimo lafana artisto ko madure to kwadabase warkaratta dambase tinindubisa kannabgayote kannabgaruda kanna singalate mo warna daran be kan barshitaste baratuta gabachulanna amal kabda yechu subjective one brosle akasmada ye fanani tinindubisu akkamitin kara salfatin hubachunanna kananjedu yeron dumamala kutti setti falatau kanan be kan yechu
kananis sarkanan urumiyat be kamti isa fargam sisus dubate jira
turtin formula kanargachu ini nanti bukati maksimum dia tak kofwe dah jatuh dah rati tinggal lagi ke si formula rumah kena berada riya ko tenaga si si formula tak umura kan si nanti raja lekawa barat tu tau kan riyo tak ko kena kemaga sacung desa kapsor dan wajin riga fukan ni dia tak kofa sambo ni walau magal jalan mafal sabo de barisa dari tidak kan mega si ni kan berlega dari ko si jatuh dah in nerga ilale bu demo ofisati misteki rika mundu marga adam basi lafas raki kemundu marga nanti bu de department to tamarum sa tagar sise erga sre sanyuan duma tumrani dogogura gara manabarum sa dabarsani manbarum sa mo ana wami ana ni sider gelale bodde gara gorinati orgeshani jechu war godina mo futani university ke sejran mo doctoron la barti sur ta kok dawalani sirri da fudata mera formula ke sun jani erga bilbulanu kakabem bo dama demne dama timmo dorgomi kalaka baratto ta walinta sinne sadarka sadappa dambun bada sagge ba ka wanjar gadde tanam de bejechu
formula kana argachun wal kabate wanit agami if sejer faisan
morali yokan jeminanni ke sako ka ittero devinu kuni barno tariga ko fafaton tane barata exami gatro kan kormata biyale sa gatu anante da kormata biyale sa kanarate rikirdi gudda kam tempuru landa kananjru da ponne panna kesa ko kaira alexander bimo promising yo kan wadan ijinamota anarakka jirulle kesa ko tihimame tijra yachuda rizalti gudda kam tempuru landa kanjru da ponne panna ti advantage guddanni anaf kenneda yachuda formula kun
kindisa manabaru musas rakalam mafaba ko garsisa walai bayena wai barata fayisa akasche
romiani tol wame adama tiwame ya kanidiye sutasani ammas de kamtisa argate akromiati sadafabe rada fasiti kanini de sejura barata kunega manabaru mtake ne qofa fotontane akabiyati tiyu barato tamanne barnota sadakaram mafate tijirani tiyu kakaun sa sahajede tayadani ammalle formula dura argachu raskan karajiru jiramu kerade de kankuta salgaffa ni formula heddu da kadini kres bechaje rejura baratoni warrekanis kanarati baratani akkasa kanar dubbitani dogari gauda sokilmo bor abdiriya tauda warreno jetanis nigeru isan kakaunta kesati hora e tayada kuma biya tijechu
julma shati jelkabe baratachu ma turejechun kan dubbatan osilisa obbo mizanu kabbede kanajala jejebe famu kamalle je
pega mucan kun yo jejebe same akuma jennu biyaf abdida eron izinin jedu tilmamul leon daddabe boru daloni akasi esaga biyaf fakenya kamita a biya sar darbe adunya fille wantan ni argate kunni tikishu so te yokan mo hammatu kufdata me godatelle kankana calu yo qaba argate motumman yo beke kankana duli wan umu nama umu dandau nama ya da qabu nama ya annisa boru abdi gudda namatti horu da wanta e sammumna jenya kamneira ammo gargar san warbaaci sa gargar sa hori miten rakkin hori otontane muja kanaf deegar sim barbaaci san qaamni akabiyatti jiru abalunna caala jira malgo en caalu qaballe akkanni jedu kanaan ulitti akkanno jetu gara ulitti waamame nama isa dorgo mulle qabaachu da qabaada
barata faisa barato takanni imbro filler ka dabse qaba
hala immejatin ke satinye hala mije panna wanti jada mujra baratan kamille wan challenge sa godo kan sarakisu kamiti farka kallani amala dubbisu haurannu kundike ni ofsa kawachu an hadubnu anakan darbimo onne panna ke sekine ke sa hakinyu wanto tabiya la rati do fam kofaton tayini biye ke ni ke satille credit gochu kanndeñu kannana harka ke ni ke ground matis bodatti hinde bunu haujnu kananjuda e gara fol rati mo hauyane kabadu baratan tokko subjecti kurtuan go bisa kabati da berkama subject sanan hapun o kambarachun isara hinjra tu jechu karora tartibe se kabachu nanda medicine barachu da tu da hawin ko sananda damu yote immo software engineering gi barachu da yo charra kanara kandarbe taimo mathematiciani kanan tau fedu da jechu
sagali america nakur melka amburra
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Institutiin Meteorolojii Itiyoophiyaa roobni gahaan akka biyyattii keessatti roobu ragaa argachuu isaa beeksisee jira. Hawaasa balaa hongeetiin yeroo dheeraadhaa fi dararamaa turee fi oduu gaariidha. Dhimma kana irratti Galmoo Daawitii ogeessota haala qilleensaa haasofsiisee waan dabalataanii nutti himu qaba.
Roobi arfaasaa darbe kan naannolee gammoojjii fi badda-daree biyyattii hedduutti roobu malee adda ciccitaa akka ture Institutii Meteorolojii Itiyoophiyaa ibsee jira. Dhaabbatichatti ogeessi raagaa fagoo haala qilleensaa addame irratti mul'ine roobni ganna amma bakka garaagaraatti roobuu jalqabe kan akka rooba arfaasaa gargar cituu miti jedhanii jiran.
የክረምት ዝናብ ቀድሞ የሚጀምረው በደቡብ አፍ የሀገሪቱ ክፍሎች ቀድሞ ይጀምርና ቀስ በቀስ ወደ ላይ ወደ ሰሜን እና ሰሜን ምስራቅ የሀገሪቱ ክፍሎች እንዲሁም ወደ መካከለኛው የተስፋፋ ነው የሚሄደው።
አከዚሮ አደመረት ሮምኒ ገና ኩኒ ዱርሰ ካሮቡ ናኖ ከለቲ ክበልጣ ቢየቲ ራጀል ቀበይ ገረካባ ካበባ አፊ ግዱገሌ ሰብየቲቲ ሱተ ሱታን ካንተም ዘውዳ አመየሮ ከና ናኑ ሌሮ በገና አርገቹ ቀበን ሁንዱ ቦካሮ ባፊ ጅራ ከናፊስ ከኮንሲ ሃሊ ክሊንዛ ቀበናን ቢሻንገር በፓሲፊክ ረጅሩ ሚጀታዋን ተይፊ ከናፊሮ በገና ከናን ቦካይድሌ ቲፊ ከይድሌ ወሊቶ የገማ አደምህረት ናኑሌ ነውንገሩ ኩተመንሌ ሮበከነራ ፈየደሞዳ አጀቴ
በኢትዮጵያ ሚሶሎጂ ኢንስቲትዩት ተፈጠውትን በያ በነሱም አካባቢ አሁን የክረምቱ ዝናብ ጥሩ እንደሚሆንና ባብዛኛው ከመደበኛው ጋር የተቀራረበ እንደሚሆን ነው ስንበያ ተፈጠው።
አከዝብት ያደመረት ደበለታን ዳበተ ሜቴዎሮሎጂ ኢትዮጵያን ራጊ ፎሜናን ኑሰነትስ ቦካን ጋን አከሮቡደ ባየን ሳኒሲ ሮበገና ጋይድ ሌዳን አካርገተኒ ዳጅቹን ደበለታን ዱበቲ ሮቢገና ኩናኑ ለብየት የዱ ሰከውሱ አደመረት ፍሰኒጅራን ኦሮሚያ ከስተትስ ናኑ ለገሞጂ ሮባ አርፋሳ ቆፋ አርገተን ከነከቦረና ፈጉጂባን አለቲ ሮምኒኩን ጉድናለ ሄዱ ከስተት ሮባ ጅራቹስ ኦብትላው እንደንደሳ ኦጌስራግ ከለንሳ ቢሮ ቆና ኦሮሚያ ቢዮት ማኔጅራን
ዶታ አፍሮፍ ከተት ከበሰይቶዳ ታበን ሜትሮሎጂ አኩማራጂን ወቅት ገና በረከና ረጃል ማዳን ፈየደምቶ ተሮ በወቅት ገና ተመረች ሳንከረ ጆጅዳሙ ወለጋ አርፋን ሻዋ አርፋን አረርጌ ለማን ከተሩ ባለ ለማን ወረገራ ለፈበዳጅራን አርፊ ለማን ጉድና አዳና ነው ፍልፍኔ ክረንካና ilwa babo rafa jimmafa tankarundo kisat kabata jitu wari wakti ganna kana fayedaman tankana ratmo romni idili fi idili da hol akke gemuda tilmamne tankename nisimmo gumman angele galan raga tanu kenan rada banne yerondwa yordobna godina delasis yeroyrot kanguya kudani kanjia akasmas ka wakti gamagemudan yade gorsa qonna walqabatu gedita genyan ergeti intallebod ከንደርቤ ማልፈካታ ከንዶፎት ማልፈካታ ከንጀዶረ ከንትከነኑ እጋሮን አኩማ አትልማምን ትከነም ትሮም ወፍቲ ገናኩን አለጋሪ ዳን ዶንቱ መጡ ኤገሌ ጅራ ተቆሺ ሸዋባህ ቆፋረት አናርኪፈት መልይ ገሪንካር የሮድ መታይከቴ ገሌ ጅቱ እንደንዳ
ወባሊይ መሐመድ ኦገና ዋጅረ ቆና ጉድና ባለቲ ሮቢያር ፋሳ በከይዱት ከንራጭ ተይጉድኒ ባለ አማ ሮበገና ከን እግታ ጅራ አጅሩ
እዛ ጉድኒ ባለ ወቅት ወኖ ቢሻ ጉድጉዶ ለማንቶ ኩከንኒ ቀቦ ፋሳ ፊገና አርፋስኒ ደርቤኮኒ አኖታ ጉድና ባለ ከተርጋማን ከታ አኖታ በዳቲ ፐርሰንት ያፈርተ መከባር ጎዳ አኖታ ገሞጂቲ ፐርሰንት ያተማ ፋታው መለ አርፋስኒ ቱሬሴኑ ይሳራ ካንከ አንኪነ ባላ ደካኒኒ አገሲሴ ሚሻራቲስ ሚዳ ጉዳርካን ከከበ ወሊጋላ ገናኑ ታ ኮሮቶኮ ገንደው ተሊበቶ ኮሰ ገልተማ ካምኑ ለፈናኑ ይታረ ኩመዲባ ላማ ፊ ሶዶሚ ጃ ኦልታው ካኒ ፈጃፍኔ ኢሰከሳ ይሮ አማካና ትሪያር ለቲን ቀድስመንቲ ታቲፍኔ ናኑ ሚሻ ፈርሰንቲ ሶዶሚ ተሰገልተው ሰባብ ሮባት ኢሉዝ ጎዴ ጅራጃ እዛ አማላ ሳፊን ገኒ ኩን ዘራ ጉባራ ይገረ ገዲ ተንዱኩ እርጋቲ ፈጫቴ ጅንንቦ ዳ ባሌ ሰንፈጫቱ እዛ ሃላ ካባታ መከነኒ ሲያርፋትኒ ጋዲ ባና ኩን ዳይ ጅነኒ እዛ ጅራ ሀተው መሌ ሀንገማት ሮምኒ አሲ ጎዲና አሲ ከኒን ከሰርቲ ከኒን ሞለቱ ጋራ ባሌት ገዲንቡነ ኢሰሰን አብዲና ነጋጂ ራይታ ሀንገማት ገሩ ሮምኒ ፈጫሳ ዳ ደንዴት ሱ ሮምኒ ጋኒ አንጋናስ ከኒ ሮቢን ተውሳ ጫራ ከና ማኒ ሱ መርባዳ
ወቡ ሙስጣፋ ሁሴንስ እጣና ወገና ወጅረ ቆና ጉድና አርሲቲ
ተቆፋሮ ነርፋሳ ጀልከበ ዱሴስቲ ጀልከብኔ ባይ ፕሮጀክት ገረጃ ለማፈለካ ዱሴ እደ ፕሬሴኒ dalam walak kesa na jalan kamu kawat re bay jalan mafalak kamu daroge egaro beli itu fisan romi kadang kita kira kurba kadang kita ni timotu minaman jawab jamu sih minaman ini jero lepas kita cai lepas waktu kara persen di sini kita akan karofane rala waktu kofe cai aku ni mau gara kau nak nak cipta ya amu romi diri romi rawat deh kopi lepas jalan kamu mira nanu hunda mau romi waktu kita ni tinggal tenggir waktu nak nanu karena nano asirobe, karena nano suji, nano sedani, tikus kencing macam apa? Atau mana? Rebutga berdina, romi TV robe macam kita kan sadam.
Abu Mustafa Gurnichi min ambil ambek kami jerani, barangan selafa ektara kumadi bajaera, bilang kuntalami ilonu di demi lemar gacuf karorijra ajaran. Abu Tlaun dan desa ogisra gakilin sabiro kurna urmia, ammas, hujir mida sababan kenaroba arfasa angai, adaba famajra cu erani jeran. Gabas segala milikaf kalmudait, infinara.
Akka gawasni abbata mootummoota gamtoomani jedutti lammiileen biyya Sudaan kibbaa miliyooni torbaa fi qabxi torba afur ta'an yookiin lammiileen biyyatti harka sadii keessaa harki lama balaa beela hamaatii fi saaxilamuuf jiru. Waa'ee kanarratti gabaasa Liisaa Shilaayinii Jeneevaa irraa VOAdhaaf ergite jaallanneetu nutti hima.
Waggaa sadiif balaa lolaa bishaanii caamaa fi qaala'insa gatii nyaataa mudateen akkasumas weerara dhukkuba COVID-19 fi wal waraansa Ukraine keessaa dabalatee Sudaan kibbaa jilbeenfachiisee jira. Sagantaa nyaata addunyaaf Sudaan kibbaatti daayirektara eeggataa akka ta'an Adeyinka Baadejo akka jedhanitti biyyattiin egaa bara 2011 bilisummaa ishee argattee as hanqina wabii nyaataa argitee hin beeknetu ishee mudatee jira. Aangawittiin kun juubaarraa akka dubbatanitti waggaa kana keessa namoota miliyoona 6 tuqaa 2 gargaaruuf karoorfatee jira. Hanqina maallaqaa mudateen gargaarsa nyaataa jiru warra yeroo gabaabaaf beela'anirraa hanqisanii warra yeroo dheeraaf beela'aniif kennuuf dirqamneerraa jedhan.
These cuts are happening at the start of the lean season when families have completely exhausted any food reserves and are likely to continue.
Gargaarsaan qisoon kun baatii maatiiwwan midhaan facaafatanii fi oomishatan irra dhufuunsa kuusaa midhaanii qaban fixanii rakkoon isaanii hammaachuun beelli yeroo gabaabaa isaan mudachuu malaa jedhan. Namoota qarqara afaan beelaarra jiran hanga tokko akkasumas kanneen beelaaf saaxilamuu maran gargaarree beela jiru ittisuu irratti qabeenya of harkaa qabnuun hojjetaa jirra jedhaniiru. Baadiyyoon akka jedhanitti maallaqa argachuun akkaan barbaachisaadha. Namoota sagantaa nyaataa addunyaa kan tokkummaa mootummootaa biraa gargaarsa nyaataa argataniif kun ta'uu baannaan gargaarsa walakkaatti hanqisuuf jirraa jedhu. Hanqisuun kun immoo kuufamni nyaataa jiru dhumaa yeroo jiruutti waan dhufeef uummanni miliyoona hedduun kan facaafatan baatii adoolessa keessa hanga dhaqqabuufitti beela'uuf jiru jechuun akeekkachiisan. Namoonni hedduun kana keessa darbuuf jecha tooftaan taane gargaaramuuf dirqamuu jedhan Baadejoon.
Again, my team in Western Baralgazal, where we have seen the highest increase in acute malnutrition.
Gareen kiyya Bahar Al-Ghazal gama dhiyaa keessa bakka hanqinni nyaataa kan dabalaa jiruurraa akka gabaasanitti hawaasni naannoo lubboo fi tursuuf jecha bosona ciree cilee gochuudhaan gurguruutti jira. Kana malees torbanneen darban 2 keessatti daa'immani gargaarsa kadhachuu irratti bobba'an lakkoofsi isaanii dabalaa jira. Sagantaan nyaataa addunyaa akka tilmaametti dubartootaaf daa'imman miliyoona 2 dabalatee walumaa gala uummanni miliyoona 8.3 baatii oomishni itti facaafame kana keessas beela'uuf jiru. Uummanni beela yeroo gabaabaa fi dheeraaf akkan saaxilamne gochuuf raabsi gargaarsa nyaataa addaan lafa citeetti hatattamaan nyaati kuufamuu qaba. Jaarmeyaan sagantaa nyaataa addunyaa akka jedhutti arjoomtoonni deeggarsa gargaarsaa akka taasisan akkasumas dursanii tarkaanfii gargaarsa dhala namaa waliin ga'uun rakkoo lubbuu namaa galaafatu kan ittisuuf dandeessisaa jedhaniiru.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2 walakkaadhaa jalqabee hanga sa'aatii 3 sanbataa fi dilbata qophii saatalaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Ambaffaa Dumuradaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bulaa.
Thank you.